Mamis, milk and asaris, favorite nani. Now, hapa kila kitu bien. I'm not cheeky, roll kitu na friends. Toxic talk kama hubongi sense. I'm all over, niko hadi kwa gents. Dangerous, takukulia hadi daddy. Wanajua mini katoto kamami. Any given day naeza turn kuwa body. Nyeza kuride kabla ninu nazi angusha one by one by one. Na watu wako two by two by two. Niki kujanga out sini me and you. Kuja basi kwa flow tuzitoke. Tuzitoke. It's okay. Tuzitoke. Kimbiza chain ka safari rally. Hesabu, ngoja tuzitali. Nasa kama doni geuze hali. Been bad from early. Gungwa kwa wingi RIP Bob Mali. Come to banjuke ndio tuzoze na maarif. Come ni kwa nike ndio alafu ni kusani. Tumezoza utadhani hii ni kalif. Ni mabanga ndio nazidi kuziani. Nazi angusha one by one by one. Na watu wako two by two by two. Niki kujanga out sini me and you. Kuja basi kwa flow tuzitoke. Tuzitoke. It's okay.